Yainua mikono yangu juu, mikono juu.
Amen.
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 Baba yetu wa mbinguni,
amen.
Jina lako litukuzwe,
amen.
Utakalo lifanyike,
amen.
Duniani kama mbinguni,
amen.
Utupe leo riziki zetu,
amen.
Utusamee makosa yetu,
amen.
Kama tunavyowasamee waliotukosea, eti kama tunavyowasamee waliotukosea. Najiuliza wai, hawataki tu enjoy siku furahi. Wakiona tunajidai, wananuna kama vile wanatudai. Tupe majumba ya thamani, magari nane nane ndani, wake wazuri wa kifani, ila tuchiti jamani.
Titi, take a sonic for a bit, Namajita, Rafiki, when I was Haita, Rafiki, we won't have been given for one day, to keep up and never find it. One of you, a Tamaton, but I saw my number, Bari Kimola,
to Pate Pesa, Magari,
Tele,
Mwambie siye bado tunakesha. Na wanangosa kama pesa. Na mwaka huu tutawakomesha. Wanaiomba mvua kunyesha. Mwambie siye bado tunakesha. Watu ombe piti na kuteswa. Siye tunaiomba vipesa. Baba tumpe nipe, jema vipe. Hai nipe, sayo oda nipe. Tumaiye nipe, jema nipe. Weo nipe, sayo oda nipe.
Mini mtumzima na kili. Nando mana nimechoka. Wanda kuleta ushauri kwenye bata unanifanya makosa. Mini mtuzima na kiri na ndo mana nimetoka. Wanda kuleta ushauri kwenye penzi una na.